kubihano mutabazi bamuhaye n'ubundi na kindi kintu twari twiteguye cyaturuka mu rukiko kubera yuko abamukatiye burundu n'ubundi nabo bakwaga kurukata na kintu nambara bose nari niteguye kuzabonamo muri uru rukiko. Rero ntabwo byanunguye kuba baramuhaye kiriya gihano. Muri iyi si baca imanza zabo, ariko imanza dutegereje ni imanza zituruka ku Mana. Rero ibyo muri iyi si ntabwo bijya bidutera ubwoba iyo wizeye Imana cyane. Twebwe dutegereje urubanza rw'ishuru, na urubanza rwo mu isi nacyo ntabwo rudutera ubwoba.
Lieutenant Jude Mutabazi amaze hafi imyaka itandatu afungiye muri gereza ya Kanombe. Tuzi neza yuko abantu be bo mu muryango we bashobora kumusura, ariko se nk'ubwo yarangije gukatirwa murumva yaguma hariya cyangwa se yajyanwa ahandi?
Lieutenant Mutabazi, uretse umuryango wanjye niwe uri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu batamuzi Mutabazi yavukiye i Bugande, umuryango we nihuba. Mutabazi nta muryango agera mu Rwanda uretse umuryango wanjye, rero ashobora gusurwa n'umuryango wanjye nk'umufasha we. Rero Mutabazi ku batamuzi ni umuntu winjiye gisirikare afite imyaka 11 nabwo abitewe na mukase kubera Mutabazi yapfushije mama wari umwana muto cyane. Mutabazi bituma yinjira igisirikare hahandi umwana bakeneye kurerwa. Rero na mubyeyi wundi yigeze agira uretse umubyeyi ni perezida wa Repubulika yagize, niwe mubyeyi yagize. Ikindi nasaba perezida wa Repubulika nk'umuntu wabaye umubyeyi wa Mutabazi babanye ari umwana arinda naho yishimira ko yarererwa hariya ahantu muri prison. Rero igihe ngenda asaba leta nuko badohora bagakubita inkoni zamba, n'ubundi nk'uko Bibiliya ivuga hari umwana wabaye umwana w'ikirara muri Bibiliya aragenda aza kongera kugaruka kwa se. Isengera ngo yamuhaye inkoni y'ubwamba, mwambika impeta, mwambika ikanzu, umwana arongera asubira mu rugo. Rero njyewe ikintu nasabaga perezida wa Repubulika nuko yadohora agafungira Mutabazi ku murindi n'ibigereza yisanzuye, bareba televiziyo, bakora siporo nk'umuntu wakatiwe burundu.
Ariko se niba abantu bo mu Rwanda bashobora kumusura, wowe cyangwa se n'abana be muri kumwe, hari uburyo mufite muvugana nawe?
Kuva nagera mu iki gihugu cya Finland nahageze mu 2015, abantu ba hano Red Cross barabimenya ko nahageze, baza kunsura batubwira ko baduhuza mu rwego rw'inzandiko n'amafoto. Turabikora, ndandika, abana barandika, amafoto turayatanga. Icyo gihe byamugezeho inshuro ya kabiri, nanone birakorwa inshuro ya gatatu tubitanze, barabitugarurira. Batubwira ko Leta y'u Rwanda yabangiye yuko Red Cross itakemeye ko yamugeraho. Rero ikintu nge nasaba uwaceho imyaka hafi n'imyaka ine cyangwa itanu, abana bansaba bambaza se mama ko amafoto twajyaga dutanga kwa dadi kugira ngo ayabone ko nta mafoto yeruka kutubaza ngo dufotore. Rero kubera ko simba nkeneye ko abana bamenya iby'igihugu cyacu dukomokamo, mbese abana nkakomeza nkabacenga babwira biracyakorwa, biracyari muri process. Ubwo rero njyewe ikintu nasabaga Leta y'u Rwanda ni uko badufasha, kuko bo bamukatiye burundu amafoto y'abana n'ayo umufasha akajya amugeraho, natwe tukabona inzandiko zimuturukaho, natwe tukamuhereza inzandiko biciye muri Red Cross. Ntabwo ari mu rwego rwa politike, ni mu rwego rwa Red Cross ifatanyije na Leta y'u Rwanda. Nanjye bamfashije bagafasha n'abana, abana bakareka gukura bazi cya kibi se yahuye nacyo.
Ni ubuhe buryo ukoresha kugira ngo abana badashobora kwibagirwa se?
Abana banjye rero mfite amafoto ya papa wabo ari mu gisirikare, yamanuka mu ndege ari ibyo bita uparakomando. Abana barabibona cyane bakishima bakanezerwa, ku buryo no ku ishuri bigaho baza bakambwira bati abana kuki bareba muvi za gisirikare, kuki abantu baha gift za gisirikare. Rero urumva ko abana banjye bakurikije ikintu cy'amaraso yo muri papa we. Ubwo rero nababwira yuko papa ari umusirikare, hari n'amafoto amanitse muri sari wanjye ya papa wabo. Nuko nguko rero abana batibagirwa papa wabo, mbereka amafoto n'ibyo ngibyo, niko kuntu mbikoresha.
Madame Kayitesi Mutabazi, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.